It's too much, need to move on. You lose on the road. As you run, you got player. You got the only song, you got the player.
You got the good thing you can see. Many can go on.
Tao ya nisiba imbubo kufitia ngueni sazivi. Kubua kona kupetia than kubua TV. Nikoba kali haka TV. Mwaka faulela inge kuna kifoget and forgive. Nizwa nikona kwa ulekwa. She's priceless kaka koni kulekwa. Ni mafao wako na kono kasalumbekwa. Nobody understands aspera mwenti mwanjekwa. Kukaluza kisem ni kuluza meno afapata. Inipangelisa singe kulamba bread fapata. Hani sana kusea hape. Fose muka ni visa modenti lufia satya. Kukona ni kakatezi. Lila tola kaka ufela ni kakatezi yeah. Kukasia kubalile. Nimuli mutaba ye uigantezi.
Nagatanga kukasia. It's too much, need to move on. You lose on the road. As you run, you got player. You got the only song, you got the player.
Sanga kani playa inge silimba. Batu bali kuitwa laka kafa basilimba. Wabangatia wabatia nikasie nivo. Makubulela kwa teni nilibatilimba. Pilu ya kaya hana ninanga fafa siku na hana. Na ukula na niko na kufa pana. Never find kakachwa na kasi zana. Mwenti kikale kani mbea mwabotela. Jai haifili cholo nisika kapotela. Hakafosa na kapontela. Kosi kukasia kona phone kaotela. Everybody knows nobody's 100%. Nikao kaplea niko kabona ala descent. I feel sick and tired. Kono it's like kika doctor nani wakona patient.
Kukasia it's too much, yes I move on.
Kono
it is on the road. As you run, you got player.
Sokomozo.